waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
astraaliya gudaheeda hadday noqoto dukaamaysiga ama in aad makhaayad wax ka cabto ama aad wax ka cunto mucaamal kasta oo aad samaynayso marka ay noqoto inaad lacag bixiso aad ayay u yartahay in aad lacag kaasha ama caddiina aad bixiso beddelka taasi waxyaabaha lagu macaamalo waa kaadhka mashiinta la marsado james wakam oo isagu ahaa nin banki ka shaqayn jira ayaa isagu sheegay in haysashada akountiga bangiga in ay fududaynayso ama ay sahlaysa buu yidhi habnololeedka qof kasta oo waddanka ku cusub sababtuna buu yidhi waxa ay tahay muhiimadda kaashka ayaa ka sii yaraanaysa dunida casriga ah ama horumarsan
A lot of companies don't deal in cash and they require payments at certain times. It's the element of convenience that you can do it from home rather than have to physically attend a place.
Shirkada badan buu yidhi ma qaataa lacagta kaashka ah, waxayna dalbanayaan in aad waqti xadidan bixiso lacagta. Waa nooc hawl fududayna in aad awoodid in aad guriga ka bixiso adoo jooga lacagtaada. Beddelkii aad shaqsi ahaan goobta adigu aad tegi lahayd marka dadka badanaa waxaaban dhihi lahaa 80 ilaa 90 lacagaha la bixiyo waxaa loo bixiyaa si aan kaash ahayn haddaba sababaha daraadood waxaad u baahan tahay bangiga akount inaad ka furato astraaliya bangiyo 4 oo waaweyn ayaa ka jira sidoo kalena waxaa ka jira bangiyo yaryar oo iyaguna qabta danaha ama adeega dhanka dhaqaalaha dhammaan bangiyadu waxay garanayaan sidii ay ula mucaamali lahaayeen dadka iyagu waddanka ku cusub ee luqada ingiliishku ay ku adag tahay ama aan danahooda ku gudan karin bangiyada waxaa jooga dad iyagu khibrad dheer u leh dhanka ku saabsan fahanka la mucaamalka dadka aan iyagu si fiican luqadaasi u soo rogan karin xitaa haddii loo baahdo in la keeno qof isagu markaasi mucaamalka u turjuma waxa ay markaasi bangiyadu sameeyaan in ay u yeedhaan ama ay ku xidhaan qof isagu markaasi turjuma sidoo kale bangiyada qaar ayaa waxaa dhici karta inuu ka shaqeeyo qof luqada qofka kastamka ah ama macmiilka ah garanaya sidaa daraaddeedna hawshiisa ku dhammayn kara marka ay timaado furidda hadaba akountiga waxaa dhici karta in onlineka laga furo ama sidoo kale teleefoonka smartphoneka loo yaqaano laga furo waxaase qofka macmiilku sidoo kale uu tegi karaa goobta bangiga ah balse sida uu caddaynayo james wakam waxaa loo baahan yahay ayuu yidhi in qofku uu wato dokumentiga caddaynaya qofka qofkaasi uu yahay
It's a very simple process, but you know, the most important part of it is that you've got to identify yourself properly, you know, driver's license, birth certificates, passports, those sorts of things.
Habfud weeye buu yidhi balse qaybta ugu muhiimsan dhanka furidda bangiga ama akountiga bangiga laga furto waa in aad haysataa wax dokumenti ah oo shaqsi ahaan kuu caddaynaya sida laysanka wadidda baabuurka oo kale shahaadada dhalashada baasaboorka kuwaasoo kale ayaad u baahan tahay si aad u hesho caddayn lagu qanco kadibna akountigaagii waaba lagu furay dhinaca kale marka laga hadlayo dokumentiyada waxaa jira qaab loo tiriyo boyntiyada ilaa 100 gaadhaya oo qofka looga baahan yahay in uu gaadho si uu u buuxiyo haddaba boyntiyada laga rabo waxaa jira dokumentiyada iyagu gaadhaya 70 boynti sida shahaadada dhalashada baasaboorka shahaadada jinsiyadda aad ku qaadatay dhammaan kuwaasi waa 70 boynti marka waxaad u baahan tahay inaad sidoo kale hesho dokumentiyada caadiga ah ee iyagu heerkoodu 40 boynti ay yihiin sida laysanka baabuurwadidda noocu doonaba ha ahaadee waa 40 boynti sidaasna marka waxaad ku haysataa wax ka badan 100 boynti hawshaadiina waad buuxisay waxaa kale oo iyaguna jira in kaadh kasta oo magacaaga wata sida midikeerka iyo laibrariga kaadhka aad ka qaadatay iyo kuwa la midka ahaba amaba hadduu u noqdo dokumenti kasta oo isagu wata magacaaga iyo ciwaankaagaba sida warqadaha rejistrationka baabuurkaaga iyo sidoo kale warqadaha biilka aad ku bixisay iyo warqadaha sidoo kale aad wax ku gadatay iyaguna waxay wataan 25 boynti qofka cusub haddaba marka uu furto akountiga waxaa la siinayaa 4 nambar oo iyagu loogu yeedho bin nambar nambaradaas haddaba macmiilka la siiyey waxa uu u isticmaalayaa marka uu mashiinta loo yaqaano ATM-ka uu isagu lacagta kala baxayo waxaana kuwaasi ay yihiin nambaro khaas u ah ama sir u ah laguna la talinayo in uusan qof kale la wadaagin si halkaasi aynan uga imaanin dhibaatooyin kale James Wakam ayaa isagu sheegaya in talada ugu fiican ee uu siinayo dadka iyagu waddanka ku cusub ee furanaya bangiga inay tahay in uu qofkaasi hadaba la tashado marka hore hoggaamiyalka bulshada uu isagu ka tirsan yahay markaasi kuwaasoo laga yaabo in ay soo raacaanba marka ay bangiga furanayaan.
You know what most people do if you're referring to refugees, they would probably sit down with someone from their community who has opened accounts, who has some knowledge.
Sida aad la socoto, waxa ay badanaa dadku sameeyaan haddii aad ka hadlayso arrimaha qaxootiga, waxay la fadhiistaan qof ka mida bulshadooda kaasoo mar hore isagu furtay akaunti lehna isagu markaasi macluumaad asaasiya, qofkaasina waxa uu u kala caddaynayaa akauntiga qofku uu u baahan yahay, nooca uu yahay, lagana yaabo mararka qaar inay bangigaba u soo raacaan arrimahana ay u caddeeyaan. Dunida casriga ah ama horumartay ayaa wax ku kala iibsiga lacagaha kaashka ahi ee aad u sii yaraanayaan, taasina waxa ay salka ku haysaa waxyaabo badan oo laga taxadarayo iyo sidoo kale iyadoo ah hawl fududaysi. Arrintan ayaa waxa ay ka dhigan tahay qof walba oo dunida horumartay ku nool sida Australia inuu hadaba bangiga ka furto akaunti inuu u baahan yahay, sababtuna ay tahay si ay ugu fududaato maaraynta noloshiisa.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.